kulira nyagala kuchiria omtima kwagala chiria olubuto lwagala chimu lolulimi lwagala chikumba
ekijanjalo chinkolera nebwesirya mmelenze chinzikuta lwebakiba nti nalwaddemu apetaiti tesobola nze kumbula laba guno omtima gukimatira nnyo supu wachampomera nnyo walayinze chammalamu kyokolabanga nebakuli gigomba nannyo naye bwenkiraba kontuyana empale zinkubagana walayi kinsanyusa okulaba laba abasajja bakimatire bulaya bakitembeya kyokka nze kinyumira okukiryako kulira njagala kukirya omtima gwagala kirya olubuto lwagala kimu lolulimi lwagala kikumba kulira njagala kukiryako omtima gwagala kirya olubuto lwagala kimu lolulimi lwagala kikumba waliwo ekijanjalo kyebusoga kiwoma ekijanjalo kyebusoga ekyembaale kibeera n'amatama kyoka ekyembalala kibeera n'amasavu abasajja bakimatira abakazi bakitembeya abayaye bakirwanira naye abazeyi kibatuyanya nnyo naye sepulira njagala kukirya olubuto lwagala kirya olulimi lwagala ki zonebakuli ngenda kugikumba kulira njagala kukirya omtima gwagala kirya olubuto lwagala kimu lolulimi lwagala kikumba kulira njagala kukiryako omtima gwagala kirya olubuto lwagala kimu lolulimi lwagala kikumba
bwekiraba kontuyana empale zinkubagana walayi kinsanyusa okulaba naba abasajja bakimatire bulaya bakitembeya kyokka nze kinyumira okukiryako